Awu senkulile ngalokhulekwa. Asenkulile ngalokhulekwa. Labafana bamanje abakwazi ukunyamezela. Makhona abadala nje ungasaba uphela indlela. Buzwa kwabaphambili kuyokusiza ukubhokobheka. Ey, lo mhlaba uyahlaba mntanami kuyokusiza ukuhlonipha. Safika ngendlela thina yezwe nomthane. Hayi sekonakele mntanami awuyeke ukoyeka. Yini abatheleli ingane yami sesifilwe isomiso. Mangibhala le ngoma ngijiza ngifikelwa nyembezi. Mkhumbulo uManqoba uma kama ungishiyeleni. Hawu nobaba wangishiya ngisesemncane ngiseleleni. Uvuka nami kodwa ngikhalwa ngifundisa umsebenzi. Yebo ngifundisa umsebenzi, wathi kunzima emhlabeni. Sekhinto ethelela nguqe phansi ubuthosa bukhokheli. Mashiya amadle yeyeni, ntombi endala hawu yeni. Zohlala ngikhumbula imyalo yakusahlela enhlizweni.
Bathi khona uManqoba Mashiya ibusisa.
Senze njalo ngoba ndiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke makhulu. Ndibulela yonke into owandenzela yona. When mama died, granny, my world came crumbling down. Ibinguwe who helped me pick up all my broken pieces. Wandikhulisa, wandifundisa, wandisondeza, wandenza umntu ebantwini makhulu. Makhulu ndiyabulela for the person you made me. My words have tears in them because of my deepest gratitude. You've been heavenly, dude. A love like ours, yakhiwe ezulini. Uyitsho myam when everybody has turned against me. Uyandihlekisa, makhulu, ndiyakuthanda. Makhulu, ndiyakukhumbula, ndiyakukhumbula.
Bathi khona uManqoba Mashiya ibusisa umhlaba. Bathi khona uManqoba wemaphoroba umsebenzi yami.